chiki chiki chika chayo, Levis Brown. Kacha, kacha. No, no, no.
Awa mafala wanta kote seke ujui. Nasaka peso kizipata na geo kadui.
Yeah. Bado na tafta pesa, japo bado za tutesa. Na waza nikalipe posa, niweze miliki kipusa. Kipaza na kipiga tisa, niwachelega sika isa. Nachotaka ndo nagusa, minika funge kabisa. Mandiko matakatifu ya nasema mwana umota kula kwa jasho. Punguza lawama, punguza garama, kwanza zama tupige haso. Jua raha kuwa na chako, kuna raha kula chako. Ahoku najua na umejiandaa kuchukio kwa fana kanzako. Pata potea, kitaka tokea, pesa hainaga address. Tutazishika, tutazipokea, bora usichoke kuchess. Haijui sura ukabila, ukilala, utamkabila. Mara hela, mara mula, mara
awa mafalo natakote seke ujui, ujui. Nasaka peso kizipata na gioka adui, adui. Awa mafalo natakote seke ujui, ujui. Nasaka peso kizipata na gioka adui, adui. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, wash.
Hey, ileka imani kwa watu hawako walai manyoka. Time ni noma ili wafishua na nikawatoka. Elimu ni nuru fukuza giza. Soma anga uweze fikiria. Bilisi kwa kasi tukutumaliza. Sante Mungu umetushikilia. Kuwa rada vitu unakimbiza. Sio masurale na masidiria. Dunia gunia utatumbukizwa. Tunabudi tututa kufukia. Ukipewa perform Madenge standard zilienda gadangu. Gungewa ni nomu. Msikaribie maovu na machafu. Yalioko wazi na jalo jificha. Dunia imejaa na watu rochafu. Ndio wanafai tukichoma picha. Nimesoma nimejua. Najiamini najijua. Ongeza bidii na uongeze imani. Itu tundo kitu chenye thamani. Tunapozidi kutafuta mane.
Awa mafalo natakoteseke ujui, ujui. Nasaka peso kizipata na gioka adui, adui. Awa mafalo natakoteseke ujui, ujui. Nasaka peso kizipata na gioka adui, adui. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, wash.
Kabla ni rap ni kuanga na misururu za nyap na nazichorea. Win ni win, refa kilala tunaziotea. Na tunakafunga kesi badai. Freshi tukai, freshi tupai. Watu shangai, akiangai, dani andai. Kijana, kijana, kijana na die.
Wash, wash, skiza. He's zesty, just like posh posh. In the night, riding my posh posh. Chill like wash wash, chill like wash wash. That boy tryna rap, but he washed up. And bail, ain't getting locked up. In a fight, I ain't getting rocked up. He washed up, just like ocean. How you ask you with some lotion? So much money, I got motion. Get the green with my notion. Why you so obsessed like a devotion? Here we go, I ain't stressing. Pull up, get to pressing. Pastor with a girl named Becky. Playing soccer like I'm Messi.
Awa mafalo natakote seke ujui, ujui. Nasaka peso kizipata na gioka adui, adui. Awa mafalo natakote seke ujui, ujui. Nasaka peso kizipata na gioka adui, adui. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, 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 wash. Saka pesa kuite wash, wash. Saka pesa kuite wash, wash. Wash, wash.
Chiki chiki kachayo. Niko na Godfather.
Hey. What?